Here's another one, another one, another one.
White J. Yeah, yeah. You know you rockin' with the man.
Touch, touch, touch. Man, man.
Thanks, five now, five now.
Niko visuani, pwani huko, steam ziko katikati, kichwani neutral, malizi ya kipisi ni malizi ya madusko, steam zikikata tunajitia madisco, unataka chapos, mini mchaf OG, nagawa full dota na kwa kasa 4G, 24-7 wana kisha na mahasla, watoto wanajua kama bill nas ni fighter na bowl na mamati, wakikuta kwenye party wana bowl in the house, bowl in the house, unajua mfuko, sometimes wana checker, full time kini kuta wana keka, team teza, wambie mini team pesa. I see you for the boys, now my niche is team Fraser.
Hato nikionga bilioni, sibaki gilioni, ATM kibindoni, ina bilioni.
Usifunge mkanda, hapa kuna manyanga, likushuka kupanda. Mama sita,
wengine wamesha toroka, wengine wamegoma kondoka, wengine wamesha doro, wengine wamesau walipo. Nina mudi ya kutunza leo. You are peka tike ni pecheo.
I am peke ka pekeo.
Haya kula pembe jeo.
Matikitaka, tikitaka, mama na matikita. Matikitaka nawe na matikita. Mama na matikita. Matikitaka nawe na matikita.
Mama na matikita. Matikitaka nawe na matikita.
Hata nikionga bilioni, sibaki gilioni.
Time nikitabika na ndoto ni kuwa tunyote wa Afrika atuantasi chagui pa kushika mtoto kitunzo bas nawe tunzika mademwenzio wanitaki wanajua minifisi so fanya unachofanya uwezi kunifirisi. I know what we be seen na kama wezi pata na fasa kunidadisi unapige pige chenga kwa styles za informa pige pige chenga wenzako ananikoma. Uko nyuma nishafanya noma kama na drive michongo datu Dodoma
hata nikionga bilioni sibaki gilioni, ATM kibindoni, ina bilioni.
Usifunge mkanda, hapa kuna majanga, likushuka kupanda. Mama sita,
yeah, you already know
mama
what it is. Mansuli,
Maria my daughter,
YJ, we just taking over.
Business.
We're taking over, man.
Back five now.